Wicked rhymes. Seven bit of even kissing mwana. Baby, come on, come on, oh baby. Kenku sans and the kiwi sanku booking. Omu cousin, the kiwi sanku serving. Baby, baby, tell me, baby, go on, baby, get so love chemistry. Yeah, where you for say, okay, oh, bang, mo, kwan, no, teddy, na, ya, chikero.
Bang, 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 bang. Kiriza toli na kurumwa Abasajja baleke bona bakulumya Yagala chimo kukufuna Yagala omukwano gwaffe tuguwanike yo mubanga
Yagala buchoze mu mutima gu Kamu pita nye tabani nyalyo
Tukuma wesigwa obero mwesigwa
Adam and Eve na hulaba Yagala mukumi wa mutima gu Kamu pita nye tabani nyalyo
Tukuma wesigwa obero mwesigwa
Katinjogera mu lwatu oba bugagga oba mu bwavu sirina mulala siri biwanvu
oye aye aya nainai
nakwana kabalala naye mwatu banumya mutima gwange gwawona nze bwe nakufuna
Now I can let you go Now I can let you go
Katinjogera mu lwatu oba bugagga oba mu bwavu sirina mulala siri biwanvu
Kusaba mukwano tonkuba mugongo Ebyensonyi biba uwogo si musango Chatule nkusaba chatule Nakwana kabalala na ye mwatu banumya Mutima gwange gwawona nze bwe